NinjaPhoenix.com.
Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Olie yonze nyeno, na etu lichimu. Ebyansibya byansi, mukulu tulichimu. Katonda gabe simbi, tuwa tuwanye nebinji. Endwa ezo njeno, tuyambe tuteyo njoni. Abantu bakwate kolero. Oh, oh, lero, bena tukwate kolero. Oh, oh, lero, mukama yamba, nae mukama sasira. Yamba, zizenga wenu mukama yamba, nebirunji yongera. Yamba, tulana vana wa mukama yamba.
Mwesoleza kwetomera.
Ponyo kulota, sinyamu viloto, nae mukama sasira. Yamba, ponyo kukava mukama kava, nebirunji yongera. Zizenga wendi lero, zizenga wendi lero, mukama wangerero, nawe uwo.
Ulilumuli, rene kwata konze kali, chimweche kumi, mukama nchitola kali. Tula zaka nkutisenze kali. Kubyo mpate, nikuwa chinze nkusime kali. Kumira, kali mukange kali. Kumira, mama wange kali. Nyamba, pemi kwane mirunji kali.
Mukama yamba, nae mukama sasira. Yamba, zizenga wendi mukama yamba. Nebirunji yongera. Yamba, tule na vana wa mukama yamba.
Mwesoleza kwetomera.
Bonyo kulota, sinyamu viloto. Nae mukama sasira. Yamba, bonyo kukaba mukama kaba. Nebirunji yongera. Zizenga wendi lero. Lelo, 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 amaziga manji, lelo, amaziga manji, lelo, twagala na masanyu tugalabe, lelo, mukama mulungi ebbanga kamusinze nga bangali wansi, toyagala maziga, toyagala bulumi, oyagala kunyumirwa nga watali butego, oyagala masanyu, oyagala bulamu, oyagala kubera nga bali abazikuba, oyagala masanyu. Yagara bulamu, kweke nayo ewa mukama yagaro bulamu. Nae mukama sasira, yamba. Zizenga wendi mukama yamba. Nebirunji yongera, yamba. Tule na vana wa mukama yamba.
Mwesoleza kwetomera.
Ponyo kulota, sinyamu viloto.
Nae mukama sasira,
yamba. Ponyo kukaba mukama kaba.
Nebirunji yongera.
Zenga wendi lero,
zenga wendi lero. Yongera, yongera. Mukama nkaba, mukama.